peshida za kidosi. Peshida gaga za kidosi. Peshida za kidosi. Peshida gaga za kidosi. Peshida za kidosi, za kidosi. Ni 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 peshida.
Yeah. They ask if I wanna be rich. I told them I wanna be wealthy. I ball like I'm running the bitch. You think I was working for Chelsea? I'm whipping and working the kitchen. And check out what hustle the gears I be switching. Committed, but lately my target is different. I'm man on a mission, I mean. Mina taka shida za kidosi. Ku ingiza manoti. Ku piga ngama shop in Dubai. Mina taka swamisha maploti. Ku tika na Nairobi. Na peers on my profits jai. Zile machakula ni na sosi. Mashiro na ninoki. Wakuwe ni madoki walai. Ninunuwe share za kidoche. Kwa boardroom ninjoti na coffee na mushi yangwai. Na kaku na traffic na chill, sina pressure na tena missy shikin do the account kama tano na zote zilingi za kitu mita 50 juzi. Jumini nini kama missy mbuzi, good MC na izo party missy kuji. Haina faida the missy guzi, boys club ile niko ni mabazu kama Chris Kirubi. Nataka shida za kina Bill na Aliko Dangote. Jumona ni jumizi kicho ni kibonga juu ya Lamborghini kama niko na zote. I'm a G, I believe in the process. Ni BD cause they see all the progress. Na staki zo mashida za masafara, Mungu ni bariki mpaka wa China wa choke.
Nipe shida za kidosi, za kidosi. Peshida za kidosi, za kidosi. Ni peshida za kidosi, za kidosi. Ni peshida za kidosi, za kidosi.
Okay.
Nipeshida.
I'm making big paper na bill since Malinda left. Nah, safo kirusha ka deal deal, mina investor. Delicacy na skill skill, bado na finesse. I made millions, nikagundua money see your happiness. Nikisema shida za kidonga, sio cancer or diabetes. Nairobi views wa kibonga, minko ndani ya Bentley. Bado mhambo lakini account na kiburi. Kiburi ya kukosa kurudisha miskoli ya kirubi. Hakuna mtu ugly, ni vile umeso. You gangsters who move in silence. Benkiko ni na tipito. First class V2 iron, give me my crypto. Nilikuwa na watch neighbors kwa neiba. Saini kwa TV ya neiba. Manaibora ni watch kwa meiba. Nikiwa chill, nikiwa layba. Nipatia na ghetto my lunch pia. Ghetto Madina. Check in Bosho, inatua dead presidents by Magina. Nataka shida, hadi Pascal and Shoni watch Selena.
Zaki dosi. Peshida za kidosi. Za kidosi. Ni peshida za kidosi. Za kidosi. Ni peshida za kidosi. Za kidosi. Nipe shida za kidosi.